Good morning, everyone.
Habari za asubuhi kila mtu mmoja wenu.
How are you, everybody?
Muko vipi kila mtu mmoja wenu?
Is everybody doing okay?
Je, kila mtu hapa kwa salama?
Okay, thank you.
Naam, asanteni sana.
Before I preach this morning,
kabla sijahubiri asubuhi ya leo,
I would like to declare peace in Kenya.
Ningetaka nitangazie nchi ya Kenya amani.
So everybody, please stand up.
Tafadhali ninyi wote na wasihi msimame.
Okay, thank you.
Asanteni sana.
I hereby declare peace to all the people of the Republic of Kenya.
Na watangazia amani watu wote wananchi wa taifa la Kenya.
May there be a peace upon your family, peace to all people high and low.
Kuwe na amani katika familia zenu, kuwe na amani kwa watu wote wa cheo cha juu na cheo cha chini.
Young and old.
Amani kwa vijana, amani kwa wazee.
Public servants and civilians.
Amani kwa wafanyakazi wa serikali, amani kwa watu raia wa kawaida.
May there be peace upon all Kenyans.
Kuwe na amani kwa Wakenya wote.
This I declare in the name of Jesus Christ.
Natangaza amani katika jina la Yesu.
Our Lord and Savior.
Bwana wetu mwokozi wetu.
The Prince of Peace.
Aliye mfalme wa amani.
Amen.
Amen.
Thank you very much.
Naam, asanteni sana.
Okay, please open Luke chapter 15.
Na wasihi muweze kufungua kitabu cha Luka mlango wa 15.
This morning we'll talk about Luke chapter 15.
Asubuhi ya leo tunanena kuhusu Luka mlango wa 15.
Okay, Luke chapter 15.
Luka mlango wa 15.
I'll read from verse 11.
Nasoma kuanzia mstari wa 11.
The Bible, Luke chapter 15, verse 11.
Katika Biblia, Luka mlango wa 15 kuanzia mstari wa 11.
Okay, I'll read.
Nitasoma.
And he said, a certain man had two sons.
Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili.
And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.
Yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali nayo niangukia, akawagawia vitu vyake.
And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with righteous living.
Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati.
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want.
Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji.
And he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him to his field to feed swine.
Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe.
And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him.
Akawa kitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu.
And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare? And I perish with hunger.
Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa.
I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee.
Nitaondoka na kwenda, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako.
And I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy higher servants.
Sistahiri kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako.
And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him.
Akaondoka akaenda kwa babaye, alipokuwa ngali mbali, baba yake alimuona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana.
And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.
Yule mwana akamwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena.
But the father said to his servant, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoe on his feet.
Lakini baba alimwambia watumwa wake, aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lilo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni.
And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry.
Mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje nasi tule na kufurahi.
For this son was dead and is alive again, he was lost and is found, and they began to be merry.
Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana, wakaanza kushangilia.
We read up to verse 24.
Twalisoma hadi mstari wa 24.
Oh, I'm very thankful.
Ninashukuru mno.
I'm very grateful that I can deliver the heart of God before you.
Kwa naweza kuwajulisha moyo wa Mungu nikisimama hapa mbele zenu.
And you know, this Bible crusade is very different from other Bible crusades.
Najua kwamba crusade ya Biblia ni tofauti kabisa na crusade zingine.
In this Bible crusade, we will mainly focus on the word of God.
Katika crusade ya Biblia tutalitazamia neno la Mungu tu halisi.
And God expresses his heart in the Bible.
Na Mungu anaujulisha moyo wake kupitia Biblia.
And if you read and if you talk about the Bible,
na unaposoma na kuongea kuhusu Biblia,
and you start to understand the heart of God.
Unaanza kuelewa moyo wa Mungu.
You know, God is full of love.
Mnajua kwamba Mungu amejawa na upendo.
God truly loves us.
Mungu anatupenda kweli kweli.
He is merciful.
Na yeye ni mwenye huruma nyingi.
And he's good.
Na yeye ni mwema.
But many people's heart.
Lakini ndani ya mioyo ya watu wengi.
And their heart is, even though they go to church.
Ingawaje wanaenda kanisani moyoni mwao.
Even though they do a lot of things for the Lord.
Ingawaje wanafanya mambo mengi kwa ajili ya Bwana.
They offer money to the Lord.
Ingawaje wanamtolea Bwana hela.
Even though they give a lot of service to the Lord.
Ingawaje wanamtumikia Bwana kwa wingi.
But many times they heart felt empty.
Mara nyingi mioyo yao iko tupu.
You know, because
kwa sababu
many people do this thing without knowing the heart of God.
Watu wengi wanafanya mambo haya bila kujua moyo wa Mungu.
So this time,
kwa hivyo wakati huu,
through the Bible,
kupitia Biblia,
we'll know the heart of God.
Tutajua moyo wa Mungu moja kwa moja.
Okay?
Je, sivyo?
Is it sounds good?
Je, jambo hili ni nzuri?
Okay, I will start my sermon
with
a short story.
Na hadithi iliyo fupi.
You know, I'm Korean.
Mimi Mkorea.
Right now, I live in the United States, but
sasa naishi katika nchi ya Amerika, lakini
my origin is Korea.
Ya asili yangu mimi ni Mkorea.
In Korea, 1950, there was a great civil war.
Huko nchini Korea, basi mwaka wa 1950 kulikuwa na vita.
Korea is still divided into two parts, north and south.
Nchi ya Korea bado iko imegawanywa katika nchi mbili, nchi ya kaskazini ya kusini.
But in 1950, North Korea invaded South Korea.
Lakini katika mwaka wa 1950, nchi ya Korea kaskazini ilivamia Korea kusini.
It was very peaceful. Sunday morning.
Ilikuwa ni Jumapili ambayo ilikuwa na amani kabisa.
Those Korean people and Korean soldiers, they had no idea what's going to happen.
Wa Korea wawe ni wanajeshi wa kusini na kaskazini, hawakuwa wanajua ni mambo gani yanaendelea.
But all of a sudden,
lakini sasa kighafla,
they hear gunfire and cannons.
Kasikia mlio wa bunduki, mlipuko wa bunduki.
And North Korea attacked South Korea.
Ya basi Korea kaskazini kuimevamia Korea ya
kusini. South Koreans had no idea what's going to happen.
Korea wa kusini hawakujua ni mambo gani yanaendelea.
So they were captured, they were killed.
Hivyo walishikwa wakauawa.
And within 3 months,
na mnamo miezi mitatu tu peke yake,
very small part of Korea was left and every place was possessed by North Koreans.
Sehemu ndogo tu ya Korea ya kusini ilikuwa imebaki, sehemu kubwa kabisa ilikuwa imenyakuliwa na Korea ya kaskazini.
At that time, United Nations called the Security Council.
Wakati huo basi United Nations waliita baraza la usalama la kimataifa.
And they decided to send the troops to Korea.
Wakaamua kutuma jeshi nchini Korea.
You know which country sent the most troops to Korea?
Je, ni nchi gani ilituma wanajeshi wengi nchini Korea?
It was the United States.
Ilikuwa ni nchi ya Amerika kwanza.
They sent 5.7 million people over a period of the time.
Waliwatuma watu milioni tano na zaidi kwa muda kiasi.
This morning I would like to talk about one of the soldiers who participated in the Korean War, who came from United States.
Nitakwambia kuhusu mwanajeshi mmoja alishiriki katika vita vya Korea, alikuwa ametoka katika nchi ya America.
His name was John.
Ya jina lake aliitwa Yohana.
And he fought in the Eastern Battlefield.
Alikuwa anapigana vita katika sehemu ya mashariki.
They shooting each other.
Walikuwa wanapigana risasi kati yao.
The fighting was very fierce.
Na vita vilikuwa vikali.
They killed a lot of people and a lot of people were killed.
Waliwa watu wengi pia wakauawa kwa upande mwingine.
At one time John and his platoon was following, chasing the enemies.
Na wakati moja basi Yohana na kikundi chake wakawa wanafuata adui wakiwapiga vita.
Let's go, let's get him.
Twende tuwafuate.
And they were running.
Wakakimbiza.
And all of a sudden John felt something on his foot.
Yohana kaisi jambo fulani mguuni mwake.
You know what it was?
Je, mnajua ilikuwa ni kitu gani?
He was the mind bomb.
Alikuwa amekanyanga bomu ya chini.
John knew.
Yohana alijua.
But he was too late.
Lakini sasa alikuwa amechelewa.
He already stepped on mind bomb.
Tayari alikuwa amekanyanga bomu ya chini.
As soon as took off his foot.
Mara tu aliponyanyua mguu wake.
It was a great explosion.
Basi kulikuwa na mlipuko mkubwa.
And his body was tossed in there and fell on the ground.
Mwili wake ukarushwa juu angani ukaanguka chini.
He was severely bleeding.
Alikuwa na vuja damu kwa wingi.
And he lost consciousness.
Akapoteza fahamu.
His friend took him to the medic.
Marafiki wake wakamchukua hospitali.
And they sent him to the hospital.
Wakamtuma hospitali.
He was very critical condition.
Alikuwa katika hali ya mahututi.
But doctor put lots of heart together.
Na daktari wakaunganisha moyo wao pamoja.
And they went through many operations.
Wakamfanyia upasuaji mara nyingi.
They were able to save his life.
Wakaweza kuokoa maisha yake.
Over operations and operations and operations.
Kupitia upasuaji mara nyingi.
Finally he was able to open his eyes.
Mwishowe aliweza kuyafumbua macho yake.
Nurse and doctors were surrounded him.
Ah, kuna nurse na daktari wamemzingira.
Where am I?
Mimi niko wapi?
What am I doing here?
Nafanya nini hapa?
What's happening to me?
Mambo gani yameendelea nami?
John, are you okay?
Hey, Yohana, je uko sawa?
Yes.
Ndio.
John, you don't remember?
Hey, Yohana, hukumbuki?
I remember I fought in the battlefield.
Ah, nakumbuka nipigana vita huko vitani.
And you don't remember anything else?
Je ukumbuki jambo lingine zaidi?
No.
La.
What happened to me?
Mambo gani yametendeka kwangu?
John,
Yohana,
you stepped on my bomb.
Ulikanyanga bomu ya chini.
You almost died.
Ulikuwa karibu kufa.
But you are very lucky.
Lakini umebahatika.
You are able to save your life.
Tuliweza kuokoa maisha yako.
But John felt.
Lakini Yohana kahisi.
Uncomfortable.
Akahisi vibaya.
And he looked at his body.
Aliangalia mwili wake.
And he realized that.
Akatambua ya kwamba.
One of his arms are missing.
Mkono wake mmoja ushapotea.
One of his legs is missing.
Mguu wake mmoja pia ushapotea.
Hey, what happened to my body?
Eh, mwili wangu umekuwa namna gani?
Yeah, John.
Eh, ndio Yohana.
Through the explosion.
Kupitia mlipuko wa bomu.
Sadly, we lost your arm
yeah,
and leg.
Kwa bahati mbaya umepoteza mguu wako na mkono wako.
Because John stepped on my bomb.
Kwa sababu Yohana alikanyanga hii bomu.
His leg was cut off.
Mguu wako ulikatika.
And his one of the hand was cut off.
Mkono wake mmoja pia ukakatika.
And his face was covered with the scars.
Uso wako ukajawa na vidonda.
John was crying.
Yohana kalia.
No!
La!
These things not happening to me.
Haya mambo hayangetendeka kwangu.
Why these things happening to me?
Mbona mambo katendeka kwangu?
John looked at the mirror.
Yohana kajiangalia ndani ya kioo.
Look at me.
Hebu angalia vile nilivyo.
It's not human, it's a monster.
Huyu si mwanadamu, huyu ni jitu.
No, John's heart was filled with despair.
Yeah, alikuwa amejawa na kupoteza tumaini ndani ya moyo wake.
Many people came to John.
Watu wengi wakamjia Yohana.
And to try to give him the comfort.
Wakajaribu kumfariji.
John, it's okay.
Yohana ni sawa.
You save your life.
Yeah, tuliokuwa maisha yako.
I don't care about my life.
Sijali kuhusu maisha yangu.
No, at the time, John was only 20 years old.
Wakati Yohana alikuwa na miaka 20 tu peke yake.
Who cares about his looks? Who cares about friends and girlfriends?
Na anajali vile anaonekana, marafiki zake, wasichana marafiki zake.
How can I be with my friends like this?
Nitakutana marafiki wangu namna hivi namna gani?
How can I see my girlfriend like this?
Nitaona wasichana marafiki zangu nikiwa namna hivi namna gani?
My life is over.
Maisha yangu yameisha.
It's all finished.
Yeah, maisha yangu yote yamefika mwisho.
John's heart was filled with despair.
Moyo wa Yohana ulijawa na kupoteza tumaini.
Of course he cannot fight anymore.
Naam, hawezi akaendelea na vita tena.
So they send him back to United States.
Hivyo akamrudisha karudi katika nchi ya America.
John got on the airplane.
Yohana kaipanda ndege.
And then when airplane was crossing the Pacific Ocean.
Wakati ndege ilikuwa inavuka bahari ya Pasifika.
in John airplane, he was thinking.
Yohana akiwa ndani ya ndege alikuwa anawaza.
Okay, nobody's not gonna accept me.
Hakuna mtu yote yule
atakayenikubali. They'll feel very annoyed.
Yari kasirika mno.
They'll feel irritated.
Yari hisi kugadhibika.
I cannot play sports with my friends.
Siwezi kucheza michezo yote na marafiki zangu.
My girlfriend's gonna leave me.
Marafiki zangu wastani wote watanitoroka.
John felt very sad.
Yohana kahisi vibaya kabisa.
While airplane was crossing the Pacific Ocean.
Wakati ndege ilikuwa inaruka bahari ya Pasifika.
He was thinking.
Alikuwa anawaza.
Who can accept me?
Nani anaweza kunikubali?
Who's not gonna feel irritated with me?
Nani hata kasirishwa akiniona?
John was seeking.
Yohana kamtafuta.
One by one.
Mmoja baada ya mwingine.
And you know, finally,
mnajua mwishowe,
he came up with one person.
Alimfikiria mtu mmoja.
Do you know who that is?
Je, mnajua yeye alikuwa nani?
That was his mother.
Alikuwa anamfikiria mamake
mzazi. Oh, yeah.
Eh, ndio.
My mother.
Mamangu.
She loves me.
Ananipenda.
She's not gonna feel irritated with me.
Hata sumbuliwa na mimi kwa vyovyote.
She's gonna accept me.
Atanikubali.
But John wasn't sure about his mother's heart.
Lakini Yohana hakuwa na hakika na moyo wa mamake.
Okay, let me check my mother's heart.
Hebu nikauchunguze moyo wa mamangu.
And then let me decide.
Na nikaamue basi.
When the airplane landed in LA airport.
Kati ndege ilifika katika uwanja wa huko LA.
Instead of going home,
badala ya kwenda nyumbani,
John called his mother.
Yohana alimpigia simu mamake mzazi.
Tiriring,
tiriring.
His mom picked up the phone.
Mamake akanyanyua simu.
Hello.
Hello.
Mom.
Mom.
It's John.
Mimi ni Yohana.
Oh, John.
Ah, Yohana.
How can you call me?
Yeah, unanipigia namna gani?
Are you okay?
Eh, je uko sawa?
Is everything okay?
Je kila kitu kiko shwari?
Mom, I'm okay.
Yeah, mom, niko sawa.
John, are you healthy?
Yohana, je una afya
njema? Where are you?
Uko wapi?
Are you in Korea?
Je uko nchini Korea bado?
No, mom.
La, mama, sivyo.
I finished my duty.
Nishamaliza jukumu yangu ya jeshi.
Now I'm coming home.
Sasa narudi nyumbani.
Oh, John, really?
Yohana, kweli?
Oh, that's a good news.
Yeah, hiyo ni habari njema kwangu.
John, do you know how much I pray for you?
Yohana, je unajua nilikuombea kiasi gani?
John, do you know how much I pray about you?
Je unajua nilikuombea kiasi gani?
Oh, I'm so glad.
Ah, ninafurahi.
You finally coming home.
Ya, kwamba umefika nyumbani mwishowe.
Oh, yeah, mom.
Ndio, mama.
I finished my duty here.
Nimemaliza jukumu yangu hapa.
Tomorrow I'll go back.
Na kesho nitarudi nyumbani.
Oh, John, that's really good news.
Yohana, habari hiyo ni njema kabisa.
Mom.
Mom.
Tomorrow when I go home.
Kesho ninapokuja nyumbani.
Can I take my friend?
Je, naweza kuja na rafiki wangu?
Sure, John.
Hakika, Yohana.
You can take as much as friend you want.
Naweza kuleta marafiki wengi uwezavyo kuwaleta.
No, mom, I want to take only one friend.
La, sivyo mama, nataka kumleta tu rafiki mmoja peke yake.
Mom, he's my best friend.
Ni rafiki yangu aliye bora kuliko yote.
But he lost his arm.
Lakini alipoteza mkono wake.
And leg.
Alipoteza mguu wake.
Through the explosion.
Kupitia mlipuko wa bomu.
Oh, really?
Oh, kweli.
Oh, that's really sad.
Jambo la kuzunisha hilo.
Mom, can I take home?
Mom, Jenny, mlete nyumbani.
Oh, sure.
Hakika kuja
naye. Take home, let him stay.
Akuje akae.
I'll cook delicious meal.
Nitawapikia chakula kitamu.
Maybe 2 or 3 weeks he can go home.
Labda baada ya wiki mbili tatu hivi anaweza kurudi nyumbani kwake.
Oh, no, mom.
La, sivyo mama.
Can I stay with him forever?
Je, naweza kukaa na yeye milele?
He needs somebody to take care of him.
Anahitaji mtu wa kumtunza.
Can I stay with him rest of my life?
Je, naweza kukaa na yeye maishani mwangu yote?
John.
Yohana.
I don't think that's a good idea.
Sioni kwamba hilo ni wazo nzuri.
Now you finish your duty.
Sasa umemaliza jukumu yako ya jeshi.
Now you have to finish your college.
Lazima umalize chuo chako kikuu.
And now you have to get married.
Lazima uoe pia.
Now you have to get a job and start a new family.
Lazima upate kazi uanze familia mpya yako.
And imagine if you have a friend like him.
Hebu fikiria ukiwa na rafiki kama huyu.
And he will always get on your way.
Kila wakati alikuwa anakusumbua tu maishani mwako.
You will be irritated.
Atakusumbua.
John,
Yohana,
even though it sounds very cold,
ingawaje inaonekana kuwa ni jambo libaya kwa upande wangu.
Think about your future.
Hakusua kuhusu maisha yako ya baadaye.
Think about your life.
Hebu fikiria kuhusu maisha yako.
Just let him go.
Achilie tu yeye aende zake.
Mom, but he needs somebody to take care of him.
Mom, lakini mtu anahitaji mtu wa kumtunza.
John,
Yohana,
just let him go.
Achilie tu yeye aende zake.
For you.
Kwa ajili yako na kwa ajili ya maisha yako baadaye.
You know, mother's voice through the phone seems to be very cold.
Sauti ya mama kupitia simu ilikuwa ni sauti si ya kukaribisha.
John couldn't say anything else.
Yohana hakuweza kumwambia jambo lolote lile lingine.
Okay, mom.
Ndiyo mama.
And he hung up the phone.
Akaweka simu chini.
You know what happened?
Unajua ni mambo gani yalitendeka baadaye?
John just jumped out of the hotel room.
Yohana tu aliruka kutoka chumba chake cha hoteli.
And he committed suicide.
Akajitoa uhai mwenyewe.
Next morning,
asubuhi iliyofuata,
his mother received another phone call.
Mamake akapokea simu nyingine tofauti.
Is this John's house?
Je, hii ni nyumba yao ni hapa ni kwa kina Yohana?
Oh yes.
Ndio.
Your son just committed suicide.
Yeah, mwanako amejitoa uhai tayari.
Can you come to the hospital and identify him?
Je, unaweza kuja hospitali utambue yeye ni nani?
John's mother could not understand.
Yo mama wa Yohana hakuweza kuelewa hata kidogo.
She was not able to believe.
Hakuweza kuamini macho yake.
No, this must be a mistake.
La, hiyo ni mmekosea.
He didn't commit suicide.
Hawezi kujitoa uhai.
Why would he commit suicide?
Alijitoa uhai kwa sababu gani?
He even survived from the war.
Alitoka vitani akanusurika.
No, this must be a mistake.
Hiyo ni kosa mmekosea.
She was driving to the hospital.
Alikuwa anaendesha gari anaelekea kwenda hospitali.
No, this must be a mistake.
Hiyo ni kosa.
It must be somebody else.
Labda ni mtu mwingine tofauti.
He didn't commit suicide.
Yeah, hata jinyonga yeye.
No, this is not right. This is not gonna happen.
Mambo haya hayawezekani.
But when she finally arrived at the hospital,
lakini mwisho alipofika hospitali,
when we finally see John's dead body,
alipoona mwili wa Yohana mwishowe,
she was crying.
Alilia machozi.
Because the John,
kwa sababu Yohana,
it was John that John talked about.
Yohana mwenyewe alikuwa anajiongelea kuhusu.
John,
Yohana,
why didn't you tell me?
Mbona hukuniambia?
Why didn't you tell me it was you?
Mbona hukuniambia kwamba ni wewe?
No, his mother cried bitterly.
Mama akalia machozi.
You know, this story tells me many things.
Hii hadithi inaniambia mambo mengi.
You know, I'm sure there are a lot of parents who are here.
Nina hakika kwamba kuna wazazi wengi wako hapa mbele zangu.
I'm also father of three.
Mimi pia ni baba watoto watatu.
And then, you know, I love my children very much.
Nawapenda watoto wangu sana.
Not only me, but also all of you who are here.
Si mimi peke yangu lakini pia ninyi wote ambao mko hapa.
We love your children very much.
Mnawapenda watoto wenu sana.
You know, there is no parents who will throw away their children just because they're wounded.
Hamtoto hakuna mzazi atamtupa mtoto wake kwa sababu tu amejeruhiwa.
But John did not know his mother's heart correctly.
Lakini Yohana hakujua vizuri moyo wa mamake.
John thought that his mother felt irritated.
Yohana ifikira kwa mamake atakasirishwa na kumuona.
John thought that his mother would feel annoyed.
Yohana aliona kwa mamake atagadhibika.
You know, John really need mother's love.
Yeah, Yohana anahitaji pendo la mama.
And mother also really needed John.
Na mama pia alimhitaji Yohana mwanawe.
And they could have support each other's life.
Na wangesaidiana kati yao maishani mwao.
But sadly.
Lakini kwa huzuni.
You know what happened?
Mnajua ni mambo gani yaliendelea?
John committed suicide.
Yohana alijitoa uhai.
Because they did not know each other's heart.
Kwa sababu kujuana mioyo yao kati yao.
No, while the reason I'm telling this story.
Sababu nawaambia hadithi hii wapendwa.
I felt same thing that's happening in this world Christian life.
Na hisia kwamba kuna mambo kama haya yanaendelea katika ulimwengu wa Kristo.
A lot of Christians, they serve God, they do a lot of things for the Lord.
Wakristo wengi wanamtumikia Mungu anamfanyia Bwana mambo mengi tofauti.
But most importantly,
lakini jambo la maana zaidi,
they don't know the heart of God.
Hawajui moyo wa Mungu.
God is merciful.
Mungu ni wa rehema.
God loves you.
Mungu anakupenda.
God wants to bestow grace upon you.
Mungu anataka kukukirimia neema wewe.
God wants to hear your prayer.
Mungu anataka kusikia maombi yako.
God wants to help you.
Mungu anataka kusaidie.
And God opened up his heart.
Mungu ameufungua moyo wake kwako.
And God is waiting all of you.
Mungu anawangojea ninyi wote.
But many people did not know heart of God.
Lakini watu wengi hawajui moyo wa Mungu bado.
Living this world with despair.
Wanaishi hapa duniani hali wamepoteza matumaini.
Living this world with the problems.
Wanaishi hapa duniani hali wamejawa na shida.
Living this world with suffer. Living this world with pain in their heart.
Duniani wakiwa na uchungu ndani ya mioyo yao.
Through this Bible crusade.
Kupitia crusade ya Biblia.
I'm not going to tell anything else.
Sitawaambia mambo mengine yoyote yale.
But the heart of God.
Bali nataka kuwajulisha moyo wa Mungu.
Do you know why it's very important?
Je, mnajua ni kwa nini jambo hili ni la maana zaidi?
Because God reveals his heart.
Kwa sababu Mungu anaujulisha moyo wake kwetu.
You cannot find hearts of God anywhere else. kupata word of God.
Moyo wa Mungu kokote kule kwingine isipokuwa kupitia neno lake.
Only the Bible you cannot know the true heart of God.
Kupitia Biblia tu peke yake tu ndipo tunaweza kuona moyo wa Mungu wa ukweli.
If you know the word of God,
kama ukijua neno la Mungu,
and you will know the heart of God.
Utaujua pia moyo wa Mungu.
Today I read Luke chapter 15.
Leo nimesoma Luka mlango wa 15.
Have you ever heard about Luke chapter 15?
Mshawahi kusikia hii hadithi ya Luka mlango wa 15 wapendwa?
It's about prodigal son.
Inahusika mtoto mpotevu.
Please raise your hand if you ever heard about prodigal son.
Inua mkono kama ushasikia hadithi ya mtoto mpotevu.
Oh, that's good.
Ah, ni vyema.
Lot of you knows, right?
Wengi mnajua hadithi hii.
Oh, that's really good news for me.
Ni habari njema kwangu.
Okay, let's read.
Hebu tusome.
Verse 12.
Mstari wa 12.
I'll read from verse 11.
Nitasoma kuanzia mstari wa 11.
This is the how the prodigal son story starts.
Hivi ndivyo hadithi ya mwana mpotevu inaanza.
And he said a certain man had two sons.
Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili.
Okay, it talks about a man who has two sons.
Anaongea kuhusu mtu mmoja ambaye anao wana wawili.
First son doesn't seem to have a problem.
Mwana wa kwanza anaonekana kwamba hana shida.
The younger son came to his father.
Lakini mwana wa pili alimkujia babake.
I read verse 12.
Nasoma mstari wa 12 pia.
And the younger son of the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of good that fell to me." And he divided unto them his living.
Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba nipe sehemu ya mali nayo niangukia," akawagawia vitu vyake.
Please listen carefully.
Hebu sikilizeni kwa makini.
Okay, it talks about younger son.
Hapa anaongea kuhusu mwana wa pili.
I don't know how can I portray.
Siwezi jini mtaje namna gani.
But you know this is not the true story.
Lakini mnajua kwamba hii si hadithi ya ukweli.
This is we call parable.
Tunasema kwamba hii ni methali.
Right?
Sivyo.
So parable is not really happen.
Yeah, methali seti ni jambo limetendeka kweli kweli.
But parable is a story that somebody made up.
Bali ni hadithi ambayo mtu mwingine aliitengeneza.
And this is the parable that Jesus made.
Na hii ni hadithi ni methali ambayo Yesu Kristo aliinena mwenyewe.
So in this story there must be a like lesson and there must be the heart of God
katika,
that he like to deliver to
katika
you. Katika
hadithi lazima kukue na ujumbe maalum moyo wa Mungu ambao Yesu angetaka kukupatia wewe.
I read this Bible many times.
Nilisoma hii Biblia mara nyingi.
Even I preached many times.
Na nilihubiri pia mara nyingi.
But every time I read about this word.
Lakini ninaposoma hili neno.
I can see that God is speaking to our heart.
Naweza kuona kwamba Mungu anaunenea moyo wetu.
I can see that God is telling our image.
Naona kwamba
story.
Mungu anahitaji sura yetu kupitia hii hadithi.
So what we need to do today,
tunastahili kufanya jambo hili siku ya leo,
is to find our image through this story.
Ni kupata sura yetu ya ukweli kupitia hadithi hii.
If you find your image through this story,
ukipata sura yako ya ukweli kupitia hii hadithi,
you did not waste of the day.
Hutakuwa umepoteza siku yako bure.
Okay?
Sawa.
Okay?
Ni sawa.
Yeah, are you ready?
Je, mko tayari?
Okay, let's talk about it.
Tuongee kuhusu jambo hili.
We just read about the second son.
Tumesoma tu kuhusu mwana wa pili.
I don't know there's a father.
Sijui lakini kulikuwa na baba.
I guess he must be very rich.
Nadhani ya kwamba baba alikuwa tajiri mno.
No, he has a big house.
Alikuwa na nyumba kubwa.
He has a big land.
Alikuwa na shamba kubwa.
And he has a big servants.
Alikuwa na watumishi wengi wakubwa.
Some servants to the farm work.
Watumishi wengine kwa ajili ya kazi ya shambani.
And some servants to the keeps the flocks.
Wengine wanatunza wanyama.
And some other servants to the housework.
Watumishi wengine wanafanya kazi ya nyumbani.
And this man had two sons.
Na huyu mtu pia alikuwa na wana.
And the one of the younger son came to his father.
Mdogo wao basi akaja kwa babake.
My father.
Eh, hey, baba.
I need to something to request.
Na kuna jambo nataka kukuomba.
Father, you know as time passed by.
Babu unavyojua mtu unapopita.
You get old.
Ya unazeeka.
And then one day you'll die.
Na siku moja utakuja kuaga.
And before you die, you will give all your possession to my older brother and to me.
Na kabla hujaaga utapatia mali yako yote ndugu wangu mkubwa na mimi mwenyewe.
So before you die.
Na kabla hujafariki basi.
Why don't you give me some of your inheritance to me?
Mbona usinipatie sehemu yangu ya mali nayo niangukia basi?
So I can do my own thing.
Nifanye mambo yangu binafsi.
So okay, father said, okay.
Ni sawa baba.
I'll give you your portion.
Baba akamwambia kwamba atampatia sehemu yake ya mali.
So father divided it.
Hivyo baba akagawanya
and gave to his second son.
Akampatia huyu mwana wa pili sehemu yake ya mali.
You know, this first is very important.
Unajua kwamba huu mstari ni wa maana zaidi.
You know, one day son came to his father as a portion that fell to me.
Mmoja baba alikuja kwa baba akamuomba sehemu ya mali nayo mwangukia.
You know, when you read the Bible,
unapoisoma Biblia,
don't just read the Bible.
Usisome tu Biblia,
and just think about it.
Ufikiria tu kuhusu maandiko ya Biblia.
What made this son to go to his father and ask for the money?
Kitu gani kilimfanya huyu mwana wa pili mwende babake na muombe sehemu ya mali?
You know, we do our action, right?
Tunafanya matendo, kuna matendo yetu tunayatenda.
We do like our, like let's say we go Bible crusade.
Na tunaenda katika crusade za Biblia.
We go eat.
Tunaenda kula.
We go to school.
Tunaenda shuleni.
We go work.
Tunaenda kufanya kazi.
You know, in our actions.
Katika matendo yetu haya.
But before action.
Kabla hujatenda lolote lile.
Always heart first.
Kila wakati moyo unatangulia.
Oh, I'm hungry.
Oh, nina njaa.
Oh, I want to eat something.
Eh, nataka kula kitu fulani.
This is heart first.
Huyu moyo unatangulia kwanza.
And then you go out and you eat
food. Nitakapoenda nje na ule chakula.
Oh, today I have to go to school. Oh, so I'm almost late.
Leo lazima niende shuleni, nimechelewa.
The first heart.
Kwanza moyo.
And then action follows.
Na baadaye kitendo chenyewe kinafuata.
And then when son came to his father.
Wakati mwana alimkujia baba.
Hey father, I need your money.
Hey baba, nataka hela kwako.
I want to go and I want to make my business.
Nataka niende nifanye biashara yangu.
Father,
baba,
give me the money.
Hey, nipe hela.
And this action.
Kitendo hiki.
But before this action.
Kabla kitendo hiki.
What kind of heart did he have?
Yeye alikuwa na moyo wa aina gani?
That's very important.
Jambo hilo ni la maana.
That's why I want to talk about this.
Hivyo ningetaka kuongea kuhusu jambo hilo.
He didn't just wake up one day, he went to father, hey, father, I need your money, I want to do my business.
Hakuamka tu siku moja aseme aende kwa baba, baba nataka pesa nifanye biashara.
But there must be some hearts, some thoughts in his mind.
Lazima kuwe na moyo fulani, mawazo fulani yaliendelea ndani ya akili zake.
What makes him say that to his father? Let me explain to you. Just listen carefully. One day his son, he works with father, he lives with father.
Wow,
my father is a great businessman.
Oh,
he made a lot of money. Oh, my father has wisdom. Look at how he managed the like servants.
Hebu angalia jinsi vile anavyoongoza watumishi wake.
Oh, my father is good at negotiating.
Ah, babanga anajua jinsi ya kujadiliana biashara.
This time my father bought land.
Ah, wakati huo baba alinua shamba zaidi.
But as time goes as time passed by.
Lakini muda ulipoendelea.
One day in son's heart.
Ya katika mawazo moyo wa mwanao.
If my father can do it, why can I do it?
Kama baba anaweza kufanya namna hivyo, mbona mimi nishindwe kufanya hivyo?
You are very smart.
Eh, mwana wewe ni mwerevu.
You did very well.
Ulifanya vyema.
Oh, thank you father.
Asante baba.
I think you resembles me.
Naona kwamba unafanana na mimi.
You know, I don't know why.
Sijui ni kwa nini.
But it's his son's heart.
Lakini ndani ya moyo wa mwana huyu.
In his one day he had a heart that he can do something.
Alikuwa na moyo kwamba anaweza kulifanya jambo fulani yeye mwenyewe.
I can do business like my father.
Anaweza kufanya biashara.
Yeah, when I see my father managing the servants,
napoona baba vile anavyoongoza watumishi wake,
it doesn't look that hard.
Haionekani kwamba ni jambo ligumu.
When he managing the like properties,
anapoongoza mali yake.
Oh, I can do that as well.
Naweza kufanya mambo kama hayo pia.
Father, he doesn't trust me.
Yeah, baba haniamini.
But look at me, how I manage the older servants and all the works.
Hebu angalia vile naongoza pia watumwa, vile naongoza kazi yote.
You know, this son, he just did ask for the money.
Huyu mwana si aliuliza tu hela siku moja.
But he had a heart.
Lakini alikuwa na moyo.
That he can do something.
Ya kwamba anaweza kulifanya jambo fulani yeye mwenyewe.
I want to talk about this heart.
Nataka niongee kuhusu moyo huo.
He had a heart.
Alikuwa na moyo.
Oh, I can do the business.
Naweza kufanya biashara.
Oh, I can do this.
Naweza kufanya jambo hili.
I can do that as well.
Naweza kufanya jambo lile pia.
Oh, maybe I'm young.
Labda mimi mchanga bado.
My father is old.
Na baba ni mzee.
And he's thinking is very old-fashioned. Now I can do a business, maybe I can make better money, more money.
You know,
he'll never go to his father without any thoughts. One day, when he went to his father, that means before over a period of time, he had a thought, I can do this. If I have money, then I can start the business. Maybe I don't have to live in this farm area. Maybe I can go to a bigger city. Maybe I can buy a lot of things and I can do the trade. Maybe I can make more money than my father. You know, I don't know what kind of thought this son has. But
the
important thing is, he had a heart that he can do something. Do you understand? You know, look at this Bible. It is very important because if you have heart that you can do something, you know what's happening to you? You know what's happening to you? You are start to away from father.
Unaanza kwenda mbali na babako.
Ah, my father, he doesn't know.
Hey, babangu hajui.
He's too old fashioned.
Yeye ni mzee mno.
I can do better.
Naweza kufanya bora.
No, when you have a heart that you can do something.
Unapokuwa na moyo kwamba unaweza kufanya jambo fulani.
When you have a heart that you can do better.
Unapokuwa na moyo kwamba unaweza kufanya bora zaidi.
You know what starting, you know what's starting to happen?
Ni mambo gani yanaanza wakati huo?
Your heart is start to departing from your father. And eventually,
he
went to father.
Hey,
father,
hey, baba,
give me the money.
Nipe hela.
That's going to come to me.
And
can do business.
I want
to make the more money than
nataka
you.
Nipate hela zaidi kuliko wewe.
And then, when he had money,
alipopata hela,
what's the Bible says?
Biblia inasema namna gani?
He left his father.
Aliacha babake.
And he went to far country.
Akaenda katika inchi ya mbali.
You know, this is very important message to you.
Huu ni ujumbe wa maana kwako.
Because.
Kwa sababu.
Satan is putting this thought to everybody.
Kana naweka hili wazo ndani ya kila mtu mmoja wenu.
You can do this.
Unaweza kufanya jambo hili.
You can do this.
Unaweza kufanya jambo lile.
You can do better.
Unaweza kufanya bora.
Over a period of time,
ya baada ya muda,
when you are young,
unapokuwa mchanga,
when you are growing up,
unapoendelea kukua,
Satan has put lots of thought inside of you.
Satan aliweka mawazo mengi ndani yako.
It doesn't matter whether you are poor or rich.
Haijalishi kwamba wewe ni maskini ama tajiri.
It doesn't matter whether you are educated or not.
Haijalishi kwamba umeelimika au la.
Satan's been putting these thoughts inside of your heart.
Bali Satan amekuwa tu akiweka mawazo kama haya ndani ya mioyo yetu.
You know, think about this.
Hebu fikiria kuhusu jambo hili.
God gave the commandments.
Munga alipeana amri zake.
Please don't misunderstand me.
Tafadhali msikose kunielewa.
I'm not saying that you should not keep the law.
Siwaambii kwamba mstari kuitunza sheria.
No, keeping the law of God is very important.
Kutunza sheria ya Mungu ni jambo la maana zaidi.
But think about your heart.
Lakini fikiria kuhusu moyo wako.
And while you're listening the word of God.
Unaposikiliza neno la Mungu.
While you're listening my sermon.
Unaposikia haya mahubiri yangu.
Also think over your heart.
Fikiria pia kuhusu moyo wako.
Reflect your heart through the word.
Hebu fikiria moyo wangu kupitia neno la Mungu.
I say it doesn't matter whether you're poor or rich.
Niseme kwamba haijalishi kwamba wewe ni maskini au tajiri.
It doesn't matter whether you have been attending church for 20 years or not.
Haijalishi kwamba umehudhuria kanisa miaka 20 au zaidi au la.
It doesn't matter whether you're educated or not.
Haijalishi kwamba umeelimika au la.
It doesn't matter whether you commit a lot of sin or not.
Haijalishi kwamba umetenda dhambi nyingi au la.
When God says you have to keep the commandments.
Mungu alisema kwamba utunze amri yake.
A lot of people in his heart.
Watu wengi ndani ya mioyo yao.
Oh yes.
And you.
Oh, I can keep the commandments.
Kutunza amri.
You know who built that kind of heart? Please don't misunderstand me.
Tafadhali msikose kunielewa.
I'm not saying that you should not keep the commandments of God.
Siwaambie kwamba msitaki kuitunza amri ya Mungu.
I'm telling you once again,
it's
very important keep the commandments of God.
Na kwamba ni jambo la maana zaidi kuitunza amri ya Mungu.
Before you keep the commandments of God.
Lakini kabla hujaitunza amri ya Mungu.
Reflect your heart through the word.
Hebu fikira kuhusu moyo wako kupitia neno.
Do you have a heart?
Unao moyo?
I can do something.
Ya kwamba unaweza kufanya jambo fulani?
I can do something.
Anaweza kufanya jambo fulani.
Yeah, just keep low. I can keep it.
Ah, hii shida naweza kuitunza.
Why not?
Ah, unaweza
I should keep it.
Nastahili kuitunza.
I can keep it.
Naweza kuitunza.
Let me tell you one story.
Hebu niwaambie hadithi moja.
This is a little bit shameful.
Hii ni hadithi ya kuaibisha kiasi.
And this is my private story.
Hii ni hadithi yangu binafsi.
But since I'm a guest speaker,
kwa sababu mimi ni mnenaji mkuu kwenu,
I have to open my heart first, right?
Nataka niwafungulie moyo wangu kwanza, sivyo?
I'm not saying that, I'm not supposed to say, you have to open your heart while my heart is closed.
Sitaki kuambia mfungueni moyo wenu wakati moyo wangu umefungika.
Right?
Sivyo?
So I'm going to open my heart first.
Hivyo kwanza nitaanzia, nitangulia kufungua moyo wangu.
After I open my heart, then you have to open your heart.
Baada ya kufungua moyo wangu, pia nanyi lazima mfungue moyo wenu.
Make sense?
Je, jambo hili na maana?
Does that make sense to you?
Jambo hili na maana kwenu?
Okay, good.
Vyema.
It happened.
Mambo haya yalitendeka
13 years ago.
Miaka 13 iliyopita.
No, 13 years ago.
Miaka 13 iliyopita.
I was younger.
Nilikuwa mchanga bado.
I was more handsomer.
Nilikuwa wa kupendeza zaidi.
And my eyes were a little bit bigger.
Na macho yangu yalikuwa makubwa zaidi.
And I was much skinnier.
Na nilikuwa pia mwembamba kiasi.
At that time,
na wakati huo,
I was a singer.
Nilikuwa mwimbaji.
I was working for church.
Nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya kanisa.
As a pastor.
Kama mchungaji.
And then,
na basi,
our senior pastors gathered together.
Wachungaji wetu wakuu wakakusanyika pamoja.
Oh, Pastor Yongkuk Park, he's still single.
Mchungaji Yongkuk Park bado hajaoa.
To do the work of God, he needs to get married.
Kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu lazima apate mchumba oe.
Is it good news or bad news?
Je, ni habari njema kwangu ama habari mbaya?
That's really good news, isn't it?
Ni habari njema kwangu kabisa.
So happy.
Ah, nina furaha.
Wow, who I'm gonna get married to?
Ah, nitamuoa nani?
I was so excited.
Nilikuwa nimesisimuka.
Ooh, now finally I'm getting married.
Yeah, mwishoni ninaoa.
But senior pastor,
wachungaji wakuu,
over a long period of fellowship,
wakawa na ushirika wa muda mrefu.
And then one of the pastor came to me.
Na mchungaji mmoja akaja kwangu.
And he told me.
Na kaniambia.
Oh, Pastor Yongkuk Park.
Eh, mchungaji Yongkuk Park.
You need to get married.
Unahitaji kuoa.
Oh, yes. If that is the will of God,
kama ni mapenzi ya Mungu,
I'll humbly accept it.
Nitakubali mapenzi ya Mungu kwa unyenyekevu.
Up to that part, it was good.
Hadi hapo ilikuwa ni vizuri.
But the problem happens
lakini
after this part.
Shida ilitendeka baada ya muda huo.
You know what the pastor said?
Unajua mchungaji alisema namna gani?
The pastor said.
Mchungaji alisema hivi.
Oh, Pastor Yongkuk Park.
Mchungaji Yongkuk Park.
We talked about it. The senior pastor. Tuliongea
mambo haya na wachungaji wote wakubwa.
And we pray about it.
Na tukaombea mambo haya.
And we are able to hear the heart of God.
Na tuliweza kusikia moyo wa Mungu kuhusu jambo hili.
And Pastor Yongkuk Park, I want you, we like you to marry so and so sister.
Kwa hivyo mchungaji Yongkuk Park tungetaka kumuoa dada fulani.
But the problem is.
Lakini shida ni hii.
I didn't like that sister.
Sikumpenda dada huyo.
That was my problem.
Hiyo ndio ilikuwa shida yangu.
You know, when you see
unavyoona mimi mtu mnono.
I'm big.
Mimi mkubwa.
So I don't like big woman.
Sipendi mwanamke aliye mnono pia.
I like a small woman.
Nataka yule mwembamba kabisa.
But the sister that pastor appointed me.
Lakini yule dada alikuwa anatajwa na mchungaji.
She's very big.
Alikuwa ni mkubwa wa mwili.
You know? She used to be a swimming athlete.
Alikuwa ni mtu wa kucheza kuogelea.
You know, if you are swimming at the lake,
wakati unafanya kuogelea,
your shoulder gets very broad.
Mabega yako yanapanuka.
So when I see the sister,
nilipomtazama dada huyo,
from head to toe,
kutoka kichwani mwake hadi miguuni mwake,
I didn't like it.
Sikumpenda.
So I fell into trial.
Hivyo nikapata kujaribiwa ndani ya moyo wangu.
Why are you giving this temptation to me?
Mungu, mbona unanijaribu namna hivi?
I'll lay down.
Nilala chini.
I prayed to God.
Nikaomba Mungu.
God, please remove this cup from me.
Mungu, niondolee hii laana.
So one day I went to pastor.
Siku moja nikamwendea mchungaji.
So pastor asked me.
Mchungaji akaniuliza.
What do you think?
Unaonaje?
I said.
Nikasema.
No, thank you.
La, asante.
I don't want to.
Sitaki.
So why not?
Mbona hutaki?
Oh, this is not the sister that I imagined.
Huyu si dada niliyokuwa nafikiria.
I want to marry.
Nataka kuoa.
The other sister.
Dada yule mwingine.
The pastor says no.
Mchungaji akasema la, haiwezekani.
That's not the will of God.
Hayo si mapenzi ya Mungu.
We prayed.
Tuliomba.
And God is leading you to the sister.
Na Mungu anakuongoza kwa dada yule.
Everyone.
Wapendwa.
Let me ask you a question.
Hebu nikaulize swali ninyi.
What shall I do?
Nifanye nini?
What shall I do?
Nifanye nini?
Number one.
Wa kwanza.
Follow the servant of God.
Kufuata watumishi wa Mungu.
Or number two.
Ama wazo la pili.
Following what I like.
Kufuata yule nipendaye.
Everyone, what shall I do?
Wapendwa wote, nifanye nini?
One.
Fuate wazo la kwanza.
Or two.
Ama la pili.
Oh, it was big temptation for me.
Ya ilikuwa ni jaribio kubwa kwangu.
I think that was the biggest temptation I ever got.
Nadhani ya kwamba hilo jaribio kubwa nilipata maishani mwangu.
So I said, I don't want to marry her.
Kasem, basi sitaki kumuoa huyu.
And then senior pastor tried to fellowship me.
Mchungaji mkubwa kaanza kushirikiana na mimi.
Pastor.
Mchungaji.
You have to marry what God prepared for you.
Lazima uoe yule dada Mungu amekuandalia.
But I don't like her.
Lakini simpendi.
She's too big.
Yeye mnono mkubwa wa mwili.
So you have to follow the will of God.
Lazima ufuate mapenzi ya Mungu.
Oh, I don't want to.
Sitaki.
You know, marriage is not happening every year, right?
Si eti unaoa kila mwaka.
Do you get married every year or every month?
Je, unaoa kila mwezi ama kila mwaka?
If I can't change my wife every year, I'll marry.
Kama nitabadilisha mke wangu baada ya mwaka mmoja
nitakubali kumuoa. But what is marriage?
Lakini sasa ndoa ni nini?
It's a lifetime commitment.
Yani amri ya maisha.
Oh, it's not easy.
Ah, haiwezi si rahisi kwangu.
I don't want to.
Sitaki nimuoe huyu.
You know?
Unajua?
But the important thing is.
Jambo la maana ni hili.
Please listen carefully.
Hebu sikia kwa makini.
I fellowship with one of the pastors.
Nilishirikiana na mchungaji mmoja.
Pastor asked me.
Mchungaji akaniuliza.
Hey, think about it.
Hebu fikira kuhusu mambo haya.
Think about it.
Fikira kuhusu haya.
Can you live without grace of God?
Je, unaweza kuishi bila neema ya Mungu?
After departing the will of God.
Baada ya kuacha mapenzi ya Mungu.
And then finding your own.
Na umefuata mambo yako mwenyewe.
And not following the will of God.
Na umekata kufuata mapenzi ya Mungu.
And can you live without God's grace?
Je, unaweza kuishi bila neema ya Mungu?
You know, before I never thought about that.
Kabla sikuwaza mambo kama hayo.
But that time I was questioned.
Lakini wakati nilipouliza swali hilo.
And I started to think about it.
Nilianza kuwaza kuhusu mambo hayo.
And the pastor told me.
Na mchungaji akaniambia hivi.
Do you know how much factor you need to have peace and happiness in your life?
Je, unajua unahitaji kuwa mnono kiasi gani upate amani maishani mwako?
Let's say I married whoever I wanted to get married.
Hebu fikira kwamba umeoa yule ambaye ulikuwa unataka kumuoa.
Please think about it while you listen.
Hebu fikira mambo hayo unaposikiliza pia.
Let's say I married someone I wanted to marry.
Hebu fikira kwamba nimeoa yule dada ningetaka kumuoa mwenyewe.
But what if she cannot give birth?
Lakini itakuwaje kama hataweza kuzaa?
Am I going to be happy?
Je, nitakuwa na furaha?
What if she's sick?
Itakuwaje kwa mgonjwa?
Am I going to happy?
Je, nitakuwa na furaha?
What if I'm sick?
Ama mimi ni kwa mgonjwa?
Am I going to happy?
Je, nitakuwa na furaha?
Let's say she give birth to a child.
Hebu tuseme kwamba amejifungua mtoto.
Let's say baby is sick.
Ana mtoto huyo ni mgonjwa.
Am I going to happy?
Je, nitakuwa na furaha?
Let's say baby is not sick.
Hebu tuseme kwamba mtoto si mgonjwa.
We have no money.
Lakini hatuna hela.
Are we going to happy?
Je, tutaishi maisha ya furaha?
You know, I'm saying only few things.
Nasema tu mambo ya yaliyo machache peke yake.
But you have to know.
Lakini lazima ujue.
There's a many factors.
Kunayo mambo mengi tofauti.
To have to be happy.
Unahitaji kuwa nayo ndio uwe na furaha.
Even though I have perfect wife.
Ingawaje na mke mkamilifu.
Perfect son.
Nina mwana mkamilifu.
Even though I have perfect child.
Hata watoto wangu wakamilifu kabisa.
But if I don't have security in my heart.
Lakini kama sina kutulia na amani ndani ya moyo
wangu. Even though I have everything, even though I have money, even though I have good car, even though I have good house.
Nina kila kitu, nina hela, nina gari nzuri na nyumba nzuri.
If I doubt about my wife,
kama nitaona shaka nitakuwa na shaka na mke wangu,
am I going to be happy?
Je, nitaishi maisha ya furaha?
No.
La, haiwezekani.
You know, I never thought about that before.
Sikuwa nimewaza mambo kama hayo hapo mbeleni.
Never in my life.
Hata kama maishani mwangu.
The first time I will start to think about it.
Ilikuwa mara ya kwanza kwangu kuanza mambo kama hayo.
Because
kwa sababu
before
kabla
I just thought.
Nilivyowaza tu.
Oh, I can make my family happy.
Ah, naweza kuifanya furaha familia yangu kuwa na
furaha.
Nawezaje kushindwa?
No, I've been living okay.
Nimeishi kwa usawa.
And I can make my wife happy.
Naweza kumfanya mke wangu kuwa mtu wa furaha pia. Mbona nishindwe?
You know, before in my heart.
Mbeleni moyoni mwangu.
I thought I can do this.
Nilidhani kwamba naweza kufanya mambo hayo.
I thought I can make my family happy.
Nilidhani kwamba naweza kuifanya familia yangu ifurahi.
But that day God is speaking to my heart.
Lakini siku hiyo Mungu alinena na moyo wangu.
Do you think that you can make everything happy without God?
Unaweza kufanya kila jambo liwe shwari na ukwe na amani bila Mungu?
Even though I never thought about it.
Ingawaje sikuwaza kuhusu mambo hayo.
For the first time.
Ilikuwa ni mara ya kwanza.
God was asking me.
Mungu alikuwa ananiuliza.
Do you think that you can maintain your life?
Unaona kwa mnaweza kuendelesha maisha yako?
After departing the will of God.
Bila kuacha mapenzi ya Mungu.
You know, I was able to thought about it.
Niliweza kufikiria kuhusu mambo hayo.
Not too long ago.
Si muda mwingi uliopita.
Many years ago.
Hata miaka michache iliyopita.
I have to come to Kenya for the Bible crusade.
Ilibidi nije hapa Kenya kwa ajili ya crusade ya Biblia.
And we were invited by the Kenyatta Hospital, the president.
Tulikuwa tumealikwa na mkuu mkurugenzi wa hospitali ya Kenyatta.
And then the president of the hospital, they show us the hospital.
Mkurugenzi wa hospitali akatuonyesha hospitali yake.
You know what I saw?
Unajua niliona mambo gani?
I went to child cancer the ward.
Nienda katika chumba mara ambapo watoto wana ugonjwa wa kansa wamelazwa.
I saw a big room.
Niliona chumba kikubwa.
And 35 children was gathering and they playing together.
Watoto takriban 20 hadi 30 walikuwa wamekusanyishwa hapo ndani.
And then the president of the hospital explained to us.
Na mkuu wa hospitali akatuelezea.
And these are kids who have cancer.
Hawa ni watoto ambao wana ugonjwa wa kansa.
They look, they're like 3 years old, 4 years old, 5 years old, 6 years old. They're kids.
Miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6. Watoto tu wadogo bado.
No, it was so miserable, I cannot even forget.
Ilikuwa ni jambo la kuathiri.
One of the kids already lost their arms.
Yeah, watoto wengine walikuwa wamepoteza mikono yao.
Because of cancer cell, they have to amputate.
Kwa sababu ya ugonjwa wa kansa ilibidi wakate mkono.
One child, their legs were amputated.
Mtoto mwingine alikuwa amekatwa mguu.
One children,
mtoto mwingine,
their head is big.
Kichwa chake kikubwa.
Because of the cancer cell.
Kwa sababu ya chembe chembe za kansa.
And one children was laying down, cannot even move.
Mtoto mwingine alikuwa amelazwa chini hataweza kusogea.
No, this happened not only in Kenya but throughout the whole world.
Haya mambo hayatendeka hapa Kenya bali ulimwenguni kote.
Imagine.
Hebu fikiria.
Have cancer.
Mtoto wako ana ugonjwa wa kansa.
I imagine myself.
Nilijifikiria mwenyewe.
What if my son has cancer?
Itakuwaje kama mwanangu ana ugonjwa wa saratani?
I don't even want to think about it.
Sikutaka kufikiria kuhusu mambo hayo zaidi.
My life will be very miserable.
Maisha yangu yatakuwa ya kuathirika.
What about those little children's parents?
Wazazi wa watoto wadogo je wako namna gani?
Their parents' heart must be very aching, isn't it?
Mioyo ya watoto ina uchungu mwingi.
Why can't they stop?
Wanaweza kusimamisha mambo hayo?
Can you stop?
Je, unaweza kukatizia mambo hayo?
When cancer cell comes to your son, can you stop?
Kukatizia chembe chembe za kansa zisige ndani ya mwili wako,
oh,
unaweza
no,
kuzuia?
You cannot go to my son.
Chembe chembe zikaingia ndani ya mwili wangu au mtoto wangu.
Go to somebody else.
Enda kwa mtu mwingine.
Can you stop it?
Je, unaweza kuzizuia namna hivyo?
Can you?
Unaweza?
No.
La, huwezi.
Can you prevent it?
Unaweza kuzuia mambo hayo?
If you can prevent it,
kama unaweza kuyazuia,
they could have prevented it.
Ungeyazuia basi.
If you could have stopped,
kama ungeweza kuyasimamisha,
they could have stopped it already.
Ungeyakatizia tayari.
But if the disease comes,
lakini wakati magonjwa yamekuja,
you cannot stop it.
Huwezi ukayazuia.
If the difficulty comes,
wakati magumu yamekuja,
you cannot stop it.
Huwezi ukayazuia.
If the problem comes,
wakati shida zimekuja,
you cannot stop it.
Huwezi ukazuia shida hizo.
At that time,
wakati huo,
I realized that.
Nilitambua kwamba,
oh, that's right.
Naam, huo ni ukweli.
There's nothing I can do.
Hakuna lolote ninaweza kulifanya
mwenyewe. I thought I can make my life happy.
Nidhani ya kwamba naweza kufanya maisha yangu yawe ya furaha.
I thought without help of God, I can live a happy life.
Nidhani bila msaada wa Mungu naweza kuishi maisha ya furaha.
So for the first time in my life, I realized that.
Kwa mara ya kwanza maishani mwangu nilitambua,
I cannot live a happy life without God.
Siwezi kuishi maisha ya furaha bila msaada wa Mungu.
So the end of the story.
Hivyo nikimaliza hadithi yangu.
I finally broke my heart.
Mwishowe nilivunja moyo wangu.
And married to the girl.
Nikamuoa dada huyo.
And yes, thank you.
Naam, asante sana.
Thank you very much.
Asante sana.
Yeah, too bad she couldn't make it.
Niliweza kuvunja moyo wangu.
If she was here, I wouldn't have told you the story.
Angekuwa hapa singewaambia hiyo hadithi.
Cuz I get trouble.
Ningepata shida.
I get trouble. So I want to tell this story so I didn't bring my wife to here. You know, at that time I was a pastor. But because I have a heart that I can do this. Because I can make my family happy.
No,
because I have those kind of thoughts. No, it's not that I was going against God. I'm not reading the Bible.
Like,
it was not that I was atheist. Even though I was a pastor. Even though I was preaching the gospel. I was reading the Bible. I preached the word. But I was able to see myself. That my heart is drifting from God. It's not that I was an atheist. It's not that I was going against God. No, I was a sincere servant. I pray, I read the Bible. I preach the word to people every day. But just because I believe that I can do. Just because I believe that I can make my life happy with my own. I was not able to accept what God had prepared for me. I was not able to accept the blessing that God prepared for me. But I was drifting from God. You know, same thing.
Jambo hilo hilo bado.
Like I said in Luke chapter 15,
kama
nilivyoambia
katika Luka mlango 15 kuhusu mwana mpotevu.
His heart is drifting from his father God.
Moyo wake unamwacha Mungu aliye baba aliye Mungu.
He left from his father's.
Mwishowe alitoka nyumbani mwa babake.
Why?
Kwa nini?
Because of the thought.
Kwa sababu ya wazo hilo.
Oh, I can make it better.
Ah, naweza kufanya vyema.
Oh, I can do this.
Naweza kufanya jambo hili.
Oh, look at my father. He can do business very well.
Eh, bwangalia baba anaweza kufanya biashara vizuri.
Sometimes he's not even in the house, but the business happens so well.
Yeah, hata kuna wakati alitoka nyumbani akakaa huko muda mwingi lakini biashara inaendelea vizuri.
If I do this,
kufanya jambo hili,
I can do better.
Naweza kufanya bora zaidi.
So that kind of heart,
moyo wa aina hiyo,
takes the son from the father.
Ukamwondoa kwa babake.
Right?
Sivyo?
When the corruption came.
Wakati alipotoka wakati gani?
When did corruption came?
Ni wakati gani alipata kupotoka?
After he departed from his father.
Baada ya kumwacha babake.
I'm not today.
Leo.
I want to warn every one of you who are here.
Nataka kila mtu mmoja wenu.
God said, keep the commandment. You know what happened? Let me read one Bible verse. If you look at Exodus chapter 19, I will open Exodus chapter 19. I'll read verse 9. So please open and listen carefully.
Na wasi mfungue na msikilize kwa makini.
If you read Exodus chapter 19, verse 8.
Soma kutoka mlango wa 19 mstari wa 8.
I'll read from verse 7.
Nitasoma kuanzia mstari wa 7.
Okay, are you ready?
Je, mko tayari?
Exodus chapter 19, verse 7.
Kutoka 19 mstari wa 7.
It says, and Moses came and called for the elder of the people and laid before their face all these words which the Lord commanded him.
Musa kaenda akawaita wazee wa watu akawafunulia maneno hayo yote Bwana aliyokuwa amemwagiza.
And verse 8.
Mstari wa 8.
And all the people answered together and said, all that the Lord hath spoken we will do. And Moses returned the word of the people unto the Lord.
Watu wote wakaitika pamoja wakisema hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu.
So what's happening in Exodus?
Hapa ni mambo gani yanaendelea katika kitabu cha Kutoka?
Moses brought the word.
Musa alileta neno akaletea neno watu.
Hey, do this all this Lord's commandment.
Fanya hivi hizo amri zote za Bwana.
And what the people says?
Watu walisema namna gani?
Okay.
Ni sawa.
We'll do it.
Tutafanya.
We'll keep the commandment.
Tutatunza amri.
We'll do whatever God says.
Tutafanya lolote lile Bwana analolisema.
Did they say that?
Je, walisema namna hivyo?
Did they say that?
Je, walisema namna hivyo?
I'll read one more time.
Tasome mara nyingine tena.
And all the first say on all the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do.
Watu wote wakaitika pamoja wakisema hayo yote aliyosema Bwana tutayatenda.
No, when you look at these people's hearts,
unapoona mioyo ya hawa watu,
they said they can do it.
Wanasema kwamba wanaweza kufanya hivyo.
We will do it.
Tafanya hivyo.
We'll keep whatever you say, the Lord said to us.
Tatunda lote lile ambalo Bwana anatuambia.
Why not?
Mbona tushindwe?
You know what happened to them?
Mambo gani yakatendeka kwao?
What happened to the people of Israel?
Watu wa Israeli mambo gani yakatendeka kwao?
Have you read the Bible? What happened to them?
Unaposoma Biblia una mambo gani yalitendeka kwao?
Were they able to keep the commandments?
Je, waliweza kutunza amri?
Were they able to follow the Lord's commandments?
Waliweza kufuata amri za Bwana?
No.
La.
Look at all the new Old Testaments.
Hebu angalia katika Agano la Kale.
After that,
baadaye,
they start to sin.
Walianza kutenda dhambi.
Serving idols.
Wakitumikia miungu.
Serving Baal.
Wakitumikia Baali.
Serving Kemos.
Wakitumia mambo maovu.
Serving all different idols.
Wakitumikia miungu za aina tofauti. Wakienda kinyume na Mungu.
Killing the prophets.
Wakiua manabii.
God was very angry.
Mungu alisikia uchungu mwingi.
God appointed king.
Mungu akaamuru kukwenda wafalme. Kupitia wafalme.
King did not lead people to God.
Hao wafalme kuongoza watu kwa Mungu.
But instead,
badala kuongoza kwa Mungu.
King brought all the idols.
Alileta miungu yote.
They worshiped some other gods.
Wakaanza kuabudu miungu mingine.
And they triggered the anger of God.
Hivyo kasababisha ghadhabu ya Mungu.
So how the Old Testament ends?
Agano la Kale linamalizika namna gani?
God Mungu. Put him in the Babylon's hand.
Yeah, Mungu aliwaweka katika mikono ya watu wa Babiloni.
God put his peoples in Chaldeans' hands.
Mungu aliweka watu wake katika mikono ya Wakaldia.
And God destroyed the countries.
Mungu aliangamiza nchi hiyo.
That was the end of Old Testament, isn't it?
Ilikuwa mwisho wa Agano la Kale.
When they first hear the commandments of God.
Wakati walisikia amri ya Mungu mara ya kwanza.
They think that they can do it.
Walidhani ya kwamba wanaweza kutunza amri hiyo.
Oh, we can do this.
Tunaweza kufanya jambo hilo.
We can keep the commandments of God.
Tunaweza kutunza amri ya Mungu.
Why not?
Mbona tusifanye?
Oh Lord, we'll do it.
Bwana tutafanya hivyo.
Were they able to do it?
Je, waliweza kutunza hiyo amri?
No, we're not even children. We're not even chosen people.
Hata sisi si watu waliochaguliwa na Mungu.
We're not even Israelites.
Sisi si wana wa Israeli.
But their life, everything is commandments.
Lakini katika maisha yao kila kitu kilikuwa ni kama ni amri.
Like I said before.
Kama nilivyowaambia kwanza.
They thought they can do it.
Walidhani kwamba wanaweza kutunza amri hiyo.
They thought they can keep the commandments.
Walidhani kwamba wanaweza kutunza amri.
They thought they can follow the word of God.
Walidhani kwamba wanaweza kufuata mapenzi ya Mungu.
But there's not even one person who keep the commandments.
Lakini hamna mtu hata kama ni mmoja aliyeweza kutunza amri.
What was the result?
Matokeo yalikuwa ya aina gani?
What happened at the end?
Mambo gani yakatendeka mwishowe?
They all left God.
Wote pamoja walimwacha Mungu.
And God couldn't help but to destroy and curse his own people.
Ilibidi Mungu alaani angamize watu wake yeye mwenyewe.
Today I'd like to ask you a question.
Leo ningetaka niwaulize swali moja.
Before Lord.
Mbele ya Bwana.
Before the commandments of God.
Mbele hii amri ya Bwana.
Please don't misunderstand me.
Usikose kunielewa tafadhali.
I'm not saying that don't keep the commandments.
Sikwambii eti usitunze amri wewe.
I said before keeping the commandments is really important.
Nakwambia kabla hujatunza amri ni jambo la maana zaidi.
But what's heart behind it?
Ni moyo aina gani uko nao?
Most of the people.
Watu wengi.
Because I've been speaking a lot of people.
Nimekuwa nikiongea na watu wengi.
In their heart.
Ndani ya mioyo yao.
Oh, I can do this.
Naweza kufanya jambo hili.
Why not?
Mbona nisifanye?
I can do this.
Naweza kufanya jambo hili pia.
Yes, I can.
Naam, unaweza.
When you have that kind of heart.
Unapokuwa na moyo wa aina hiyo.
You have to realize that.
Lazima utambue kwamba.
You are departing from God's heart.
Unaacha moyo wa Mungu.
You know what God said in the Bible?
Unajua Mungu alisema namna gani katika maandiko?
I don't want offering.
Sitaki sadaka.
I want mercy.
Nataka rehema.
Have you ever heard about that word?
Ushasikia hilo neno?
God says, I don't want your offering.
Mungu alisema sitaki sadaka zenu.
I want mercy.
Nataka rehema.
Does that mean that God wants mercy from us?
Je, inamaanisha kwamba Mungu anataka rehema kwetu?
No.
La.
God does not need mercy from us.
God
says, I don't want offering. But I want mercy. That means I don't want your work. I want to give grace. Today,
Leo,
you have to know the heart of God.
Lazima muweze kujua moyo wa Mungu ni gani.
God wants to give the grace to every one of your hearts.
Mungu anataka kuwapatia ninyi neema ndani ya mioyo ya kila mtu mmoja wenu.
Okay?
Sivyo?
Okay, so now I will end my sermon.
Sasa ningetaka kumaliza mahubiri yangu.
Because time had passed a lot.
Sasa muda mwingi umepita tayari.
But I will continue.
Lakini nitazidi kuongea.
The story of the prodigal son.
Kiongea kuhusu hadithi ya mwana mpotevu.
I'll continue in this evening session.
Nitaendelea katika kipindi chetu cha jioni kinaanza saa 11.
So let us know the heart of God.
Atuweze kutambua na kujua moyo wa Mungu kupitia maandiko haya.
Let us return to the word of God.
Tuweze kurudia neno la Mungu apendwa.
Thank you very much.
Asanteni sana.
Let us pray.
Tutaomba.
Before I close.
Kabla sijamaliza.
Dear Heavenly Father God.
Mungu Baba utupendaye.
We thank you that you allowed us to have this Bible crusade.
Tunakushukuru kumeruhusu kwa na kwetu kwa na hii crusade ya Biblia.
Dear Father God, this morning I'm very thankful.
Baba utupendaye, tunashukuru asubuhi ya leo.
That you have sent a lot of people.
Kwa kumeruhusu watu wengi wakaja hapa.
Who loves God.
Ambao wanampenda Mungu.
And who wants to know the heart of God.
Na wanataka kujua moyo wa Mungu pia.
And who wants to hear the word of God.
Ambao wangetaka kusikia neno la
Mungu. Dear Father God, we thank you.
Baba utupendaye, tunakushukuru.
That you gather a lot of people here together.
Kwa kumeruhusanya wapendwa wengi.
Father, we thank you. We are able to share your hearts.
Baba, tushukuru sana tumeweza kushirikiana nao moyo wako.
Father God, we ask you to bring the peace to this country.
Yeah, Bwana tunaomba uweze kutuletea amani nchini
humu. Father God, please may you bring the peace between tribes.
Baba, ulete amani kati ya makabila tofauti ya nchi hii.
Between peace, between people.
Ulete amani kati ya watu tofauti.
Between high and low people.
Amani kati ya watu wa cheo cha juu na watu wa cheo cha chini.
Between authorities and civilians.
Kati ya watu wako katika mamlaka na wale ambao ni raia wa kawaida.
Father God, also bring the peace to every one of the heart.
Baba, ulete amani ndani ya moyo wa kila mtu.
I ask you.
Na kuomba Baba.
We need it, Lord.
Ya kwamba tunahitaji amani hai.
Please bestow your mercy upon us.
Uturehemu, Baba wetu.
We thank you tonight.
Tunakushukuru
this morning,
wakati huu Baba.
And I pray in the name of Jesus Christ.
Naomba katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Thank you very much.
Naam, asanteni sana.
I will continue this evening.
Taendelea mchana wa leo.